Lago Samontima, who to look at Muntima, one who are a Mavuta go also we were, but she have been Tabu Sileva Unanifo, Mela Muntima, Mina Muntina, Babuja, Monica, Mona, Professor Mine, Sina Mela, and Nintawia to Colonel, so second Najibanda, Najimanga, but the Sori Kumuka, Kalapu, and Gadimasa, Kumuka, and you want to go anywhere because it's funny, and it's without a man like a motor back without a chin. Yeah,
Chikondi, Chakondi, Chapatali, Sitan Tango, Wapa, Fubi, Usama Kalekutali, Nani. Kala pa fupi, pa fupi, pa fupi. Ndisi kuona iwe, pa fupi, pa fupi. Sikala pa fupi, pa fupi, pa fupi. Ndisi kuona iwe, pa fupi, pa fupi. Sikala pa fupi we.
Tono pano yandi kila, pajabu salali kila. Mamu nakale pa fupi, pa fupi, pa fupi.
Yandi kila pajabu salali kila mamu nakale pafupi.
Chikondi chakondi chapatali we, sichantengo wa pafupi. Liye usama kale kutali nane we, usikala pafupi. Pafupi, pafupi, ndisi kuona iwe. Pafupi, pafupi, sikala pafupi. Pafupi, pafupi, ndisi kuona iwe. Chikondi chakondi chapatali we, sichantengo wa pafupi. Liye usama kale kutali nane we, usikala pafupi. Pafupi, pafupi, ndisi kuona iwe. Pafupi, pafupi, sikala pafupi. Pafupi, pafupi, ndisi kuona iwe. Pafupi, pafupi, sikala pafupi.
Dalo dani, ndiku mfena njimbo zava mwamba, pamalawiwanga.com.